ni sauti ya mdoli smanti hapa nongea. Alo alelelelelelele. Sunajua mapenzi wawili mkipendana, kuna mapapalazi wataongea sana. Wambie kazi kazi tunamsaka mwana, kitumbu wasio ndazi watasubili sana mama. Watasubili sana, tunakula kisambu kikosa mapocho pocho. Chipsi kavu siku madiko diko, mwana umeshupavu de ile michakato. Nikiludi mchovu unanipa maji moto mama, unanipa maji moto, unanipa maji moto. Watoto uko safi au nagama wenge, nyuma uko flati siyo chokola madenge. Uvaeja msuti ukipenda kitenge, chakua twende wapi tukaliluke gambe mama. Tukaliluke gambe, tukaliluke gambe mama, tukaliluke gambe. Na kucheza jinsi ulivyova kabisa umeniweza. Wapambe wanakodoa kwa macho ya makengeza, hata kama wakionge kukuwacha sitoweza. Nilele daima mwingine sitamani, nitabaki kilema ukitoweka duniani. Life na kuzima kaviumba manani, wapendi kutuona inawauma moyoni mama. Inawauma moyoni, inawauma moyoni mama, inawauma moyoni. We mtoto uko safi au nagama wenge, nyuma uko flati siyo chokola madenge. Uvaeja msuti ukipenda kitenge, chakua twende wapi tukaliluke gambe mama, tukaliluke gambe. Swade
chaupepo, chaupepo mama, chaupepo.
Shemeji yenu yo, shemeji yenu. Kiona natamba nae, shemeji yenu yo, shemeji yenu. Na ukiona navimba nae, shemeji yenu yo, shemeji yenu. Wanangu mzuko mepanda, mtacheza aje leo, 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 leo. Masela mzuko mepanda, mtacheza aje leo, 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 leo. Ija kati cheza, ija kati luka luka, ija ya kati luka luka, ya kati cheza, ya kati luka luka. Sema tena wana wangu tia mgutia, o wanangu tia sema tia mgutia. Na bachafu tia sema tia mgutia, na mashada tia sema tia mgutia. Na wangolo tia sema tia mgutia, na wakacha tia sema tia mgutia.